Lights off.
Speakers on. Turn DJ this motherfucker
on. One DJ and a pizza. You want to be on yourself.
Nobody soka Kunde kocho soka doka Kasi mugu kumani soka mai Kunde soka doka
Muno tokera aye ni jazufara aye ni chikuimirai
dai dai kama mjatoka unde kocho zapadoka kasi moto mwanani toka mai unde zapadoka mjatoka unde kocho zapadoka kasi moto mwanani toka mai unde zapadoka
music.com.